mission. I will for creation.
Dr. Powers on the
Sengeja, kemu magezori wala, tukubya ndulu, haleluya walala. Abantu batulimbye limbye, nga bamanyi, tetulaba, okugeza wabitu timba timba. Abo bufuzi bali tuse watata, bana bayaye batujoze wona, ebyaffe batwala batulobya. Naye nange wanyamba yamba, byone byange n'okweka munda.
Get them.